doorashadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay, taasi oo lagu dooranayay guddoonka guddoomiyaasha iskuulada magaalada Baydhabo iyo ku-xigeenkiisa ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana ka soo qayb galay guddoomiyaasha iskuulada iyo ardayda qaybahooda kala duwan. Guddoomiyaha iskuulka Macalin Macruuf ahna guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Maxamed Isaaq ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada. Dhinaca kale,
doorashada wali baan tartamayay guddoomiyaha guud, afar guddoomiyaan tartamaysay oo kale leh Suleyman Maxamed Umar, saas oo kale guddoomiyaha musharaxa labaad may bahay Isaaq Maxamed Ali, musharaxa saddexaad may bahay Yuusuf, saas oo kale musharaxa afraad may bahay Abdulaziz Ahay. Doorashadaas may balaaytay lamburiga lahaytay oo guddoomiyaha guud ee wareega koowaad may bashal helay, may bashal helayna Suleyman may bahay wareega koowaad may bahay kirtay lamulee musharaxa kirtay oo shal helay Yuusuf may bahay sidoo kale helay, taas oo kale Abdulaziz may helay afar oo helay, waliba wareegaas gudubay Suleyman iyo Isaaq gudubay wareeg lamaad, taas oo kale Isaaq iyo Suleyman may bashal helayna, Suleyman may bahay todob oo helay, Isaaq may bahay tumiko oo helay, taas natiijadaas may baadayse tiyona Isaaq oo sanagadi guddoomiyaha guud ee guddoomiyalka iskuulaadka Baydhabo, taas may meelin gudubay gudubay doorashada guddoomiyaha guud, way baran gudubnay doorashada guddoomiyaha ku-xigeenka yahay gudubni may ba tartamay lama qof oo shale Bishaar Maxamed Abdulrahman iyo Isgoow Taliyo Aadam. Doorashadaas may balaaytay hal wareega lahaytay, wareegi koowaad may lamaadi may ba shal helayna, Bishaar may balaaytay tumiko oo helay, taas oo kale Isgoow Taliyo may balaaytay oo helay.
Dhinaca kale, guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha cusub ayaa sheegay in bahda waxbarashada jaamacadaha ay iska kaashan doonaan sidii dadka u heli lahaayeen fursada lacag la'aan ah.
Tiidan faraxsana aan tiimay bogeyka guddoomiyaha iyo guddoomiyihii dooradan guddoomiyaha iskoolada degmada Baydhabo oo ku dhawaad may buu ahaa labaatan farq guddoomiyeyncheeda kamadaysan. Runtii iyadan faraxsana tan kaleed may buu ahaa maintenance ku hambalyay guddoomiyihii cusub oo la dooraday oo hilkoo insha Allah wareegi doona saaxiibka Isaaq iyo guddoomiyaha kuugeenka suun saaso kala may boo la dooradi oo suunow insha Allah wareegi doona Bishaar. Runtii may boo idan ka faraxsana mar hajay intii dhamaanay boo guddoomiyaha iskoolada degmada Baydhabo iyo dhamaan ardayda degmada Baydhabo la shaqeyn doona maamulka
oo ku mahadnaqay dhamaan guddoomiyashii oo qayb qaadan. Runtii in geeg doorashada may boo antaniin gadeeda oo si may boo qurux badan may boo ninka gabagabowta tankal may baanan tun ku mahadnagay dhamaan guddoomiyashii oo musharaxiinta iyo tartamayeen kulli may baa tankalana wala baananto ku mahadnagay oo guddoomiyay kikara oo yoon may baa doorashada oo may baa iyo beeriyan yoon iyo maasintina la